Supreme District Court wa Greater Masaka Sheibad wasajja kirota. Awabudde amasomero mu bendo bendo lye Masaka abaagala okuwummula ng'emyaka egiwummulibwako teginnatuuka naddala abaagala okuwummula obusomesa mu bendo bendo lino. Abasabye baleme kupapa kuva mu busomesa kubanga emyaka gyabwe gikyasobolera ddala okukakkalabya. Sheibad wasajja kiruto okuwanjagira abasomesa bw'ati abadde ku ssomero lya gavumenti erya Kabukunga Senior Secondary School mu disitulikiti y'e Kalongo. Abakulembeze b'obuyisiraamu mu mbendo bendo ne Masaka bwe babadde balambula essomero lino n'agamba nti basanze okusoomoozebwa olw'ebbula ly'abasomesa naddala abayisiraamu eritandise okulabikira amasomero olw'abamu ku basomesa basazeewo okuwummula ng'emyaka gyabwe teginnatuuka. Abuuliridde abasomesa okukkiriza abasomesa abaana b'eggwanga kubanga obusomesa kwe kuyitibwa kwabwe era abasabye ne gavumenti ewulirize ebizibu byabwe ebingi abasomesa bye bayitamu esobole okutereeza embeera.
Kino obuzibu tulina kya retirement. Somesa baffe ddala abasiraamu bakola ki? Baagala nnyo okuwummula mangu oba twesaasira nnyo.
Omukulu w'essomero lino Haji Adam Matovu saako omumyuka wa ssentebe wa boodi y'essomero lino Haji Sesaz Siraje bategeezezza nti emabegako essomero lino lyalina abayizi abawera ddala 1400 kyokka nti olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'abazadde n'essomero omuwendo gw'abayizi gulinnye okutuuka ku bayizi 2010 era Haji Sesaz yeebazizza gavumenti olw'okukwatirako essomero lino mu bwetaavu obw'enjawulo.
Neebaza gavumenti ya Uganda kuba gavumenti ya Uganda yebintu yetukoledde ebintu ebirabikako eby'amaanyi nga computer lab fe abaana baffe bayita bulungi olw'ensonga nti computer lab weeri mu ssomero. Textbooks tetulina kizibu kya textbooks mu ssomero lino. Gavumenti ekola ki? Ezituwa era etutuusa okwebaza kwaffe eri gavumenti ya Uganda okutuyamba ku bintu ebyo ebisinga okutawaanya amasomero gonna.